Skills, New World, New Generation, Zynga. Wechera ge atim nango, wechera ge atim nango.
Utawala studio
usipo norumu mawatuburu apenjo usipo norumu mawatuburu kosoera norumu mawatuburu mochuto kosoera norumu mawatuburu. We chair again. Kadori we chair aye. We chair aye. Kadori we chair aye. Ukijaribu kupenda wanakutenda. Ukijaribu kupenda wanakutenda. Ukijaribu kupenda wanakutenda. Ukijaribu kujaliwa na kuvunja roho. Ukijaribu kujaliwa na kuvunja roho. Ukijaribu kujaliwa na kumiza roho. Ukiweka waminifu wanakuchiti. Ukiweka waminifu wanakuchiti. Ukiwa mwaminifu unagongewa. Ukiwa mwaminifu unagongewa. Ukiweka waminifu unagongewa, gongewa, gongewa, gongewa.
Ulichunya milo, aja nyakachi, nyakachi.
Jomachu ati munade.
Unyija ungasi.
Majira ati munade wa. Manira timuna dewa Nikanga to inyo chunyi tichulogi wadu
Solomu na tito kafaya
Nikanga to inyo chunyi tichulogi wadu Nikanga to sando chunyi tichulogi wadu Nikanga to sando chunyi tichulogi wadu
DJ Viku Vudu Bonyo
Nikanga to goira batindi kogi wadu Nikanga to goira batindi kogi wadu Ngato eri deni tichulogi wadu Ngato eri deni tichulogi wadu
Kamae kakatindu chulogo
Ngato yechipala titwangogi wadu Ngato yechipala titwangogi wadu Iii kaduri tengo
Afone meja
Parumena kasam tengo
Bruce Willis, wapi MC Foki, Foki
Yuje kora mechunya kamoro baby Yuje kosa mechunya kamoro baby Yuje kosa mechunya kamoro mamu Yuje kosa mechunya kamoro mamu Ichakiche gola ukendo
Belvis Tum University
Ichakiche gola ukendo Tukara kidonda mara no changa karango Tukara kidonda mara no changa karango
Airini manji
Kidonda mara no changa karango Kadori chunya no changa tichadi Kadori chunya no changa tichadi
Salenya TV
Wichera 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 gi Wichera, kadori wichera, 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 wichera.
Kena kena wudu sembe.
Ukijaribu kupenda wanakutenda.
Juu mulo wudu siri.
Ukijaribu kupenda wanakutenda.
Siri kisumu.
Ukijaribu kupenda wanakutenda, ukijaribu kujali wanakuvunja roho.
Wapi Adamson lango?
Ukijaribu kujali wanakuvunja roho, ukijaribu kujali wanakumiza roho, ukijaribu kujali wanakumiza roho. Ukiweka waminifu wanakuchiti, ukiweka waminifu wanakuchiti.
Ile gulwa
ukiwa mwaminifu unagongewa, ukiwa mwaminifu unagongewa.
Hey. Na si mlango
anajaribu kukosa pao.
Udongo tola chelu machunyo lierekene, udongo tola chelu machunyo lierekene. Udongo tola chelu machunyo liere
Paul Makudera.
Udongo tola chelu machunyo lierekene.
Wapi mijuka udere?
Kichodo ditie kangirmana, mano kichodo ditie kangirmana.
Danu hudo yoma jawaya.
Kila uone jubi. Wichera. Kolo.
Sukuli mwenye tanga nyakwaro lendo. Ineno kinyo gomge kanyi.
Mapenzi ya siku hizi nalemewa. Penzi ya siku hizi nimelemewa. Niliambia mama yangu nimezidiwa. Niliambia mama yangu nimelemewa. Ukiacha mali yako babaya unagongewa. Ukiacha mali yako babaya unagongewa.
Yugurako
utagongewa. Jana uligongewa, leo unagongewa, kesho utagongewa, utazidi kugongewa tu, kugongewa. Ukiacha mali yako vibaya, utagongewa. Ukiweka mali yako papaya, utagongewa. Ukisahau mali yako papaya, utawekewa, unawekewa.